Taitika kusikati mwenzi Tobi genda moyo mwenzi We bamu gamba Bamu limba Mukambwe Obusungu mungi mukambwe Aja kukuto yo mukambwe We bamu gamba
I'll do anything for you, for you.